bonana kwelinyilizwe kuyabande khaya ukho ngincamele ubono ncumo lwakho sihleli siphele sisiqhasulu
Tell me I would be a star.